smokumziki.com.
B50.
Mm-hmm. Oh yeah, 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 yeah. I don't go there, man. No, 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 no. Ukona kabodi fantastic. Uko kwa bedi uneni kuse one touch. Tukitoka tutavunja kabati. Maguchi Versace, Lodi tutazinyo sharubati. Iwe Dubai China tuna house party. My baby takubisha hata kumbati. Usiwe na wasi, hata nikiwa nimelala. Niwe na kula, ila nijia surala. Hata nikiwa nimelala. Señorita, give me some more mamacita. Hoja nita ninafika. Oh yeah, yeah, yeah. Kama vyota kupandisha, penzi ukizidisha. Wewe wangu malaika. Oh yeah, yeah, yeah. Hata nikiwa nimelala, niwe na kura, ila nijia surara. Hata nikiwa nimelala, niwe na kula, ila nijia surara. Sia, sia.
Download kupitia smokumziki.com.